Inaniuma si uongo ndio maana naimba. Inaniuma si uongo ndio maana naimba.
Baba
Stray Music.
Oh lo 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 lo. They call me Bambili. Hey.
Inaniuma kwa moyo. Umetuacha milele. Umelala fofofo, ni juzi tulikuwa na wewe. Kifo kina huruma, kina nyakua, yule naependa. Hata misi kujua, ukiugua utatoweka forever. Oh na 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 na,
kumbe ulikuwa gawa mana, nishanza kuyaona mengi.
Marafiki wako wakujifanya, tumewajua vile umededi.
Na vile uchumi ni mbaya, na majukumu ni mengi.
Siamini umetuacha, sijamini sijielewi.
Ulale salama, salama, salama. Ulale salama, salama, salama. Ulale salama, salama, salama. Ulale salama, salama, tutakutana.
Moment of silence kwa wenye tume lose. Kings and queens wako 6 feet deep, but still celebrated kwa what mlidu. Si uongo nikisema niko hurt. Si uongo nikisema kuna void in my heart. Big big void in my heart, no cap. JCC, big bazoo everyday. Maua tulirusha red roses on the soil, but still can't change the situation how I feel. Depression ili kick, niko maji nikiwish. Reminisce is the thing, teardrops on my eyes. Mbona, mbona, mbona ni wewe. Mbona, mbona, mbona ni wewe. Why, why, mbona ni wewe. Mbona, mbona, mbona ni wewe.
Ulale salama, salama, salama. Ulale salama, salama, salama. Ulale salama, salama, salama. Ulale salama, salama, tutakutana.
La 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 la.
Fresh up from Nigeria.